samu Mangala. Happy birthday ka cute Carolina aka Sara. Sabati kwa kanyola mzini lero ni raha.
Asena siku siyo zayo nae kula furahia isiku mbizo siku ya kujalwa. Kao kato kakiche baby Caro
Carolina we sino kuna kuimbira utangeza mwaka unambakulira tulu sasa zima mishuma hesabu miaka yako kata keki utulishe tufurahie pige ni njere njere. Sophie na ye dada Gladys wanacheza ngoma kaka Joni kaka Manu na wanao Austin wanafurahia na kucheza nzele rero ni rero.
Carolina siku yako leo eh? Wapi toto Tony Janet Steve Happy Esther Musa na Ryan washangilia
baba Francis anaraha azapata mujeni mama Mary zako kahunaye una amini yuradi.
Happy birthday Carolina we sino kuna kuimbira utangeza mwaka unambakulira tulu sasa zima mishuma hesabu miaka yako kata keki utulishe tufurahie pige ni njere njere.
Sophie na ye dada Gladys wanacheza ngoma kaka Joni kaka Manu na wanao Austin wanafurahia na kucheza nzele rero ni rero.
Elina, Janet, Winnie, Clarice, Mapenzi, Purit, Evelyn, Polly, Queen Mala, Rose na Nema. Swende sasa. Zegede, 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 cheza, tiger.